kan sirba gosa raappiin beekamu Nipsey Hussle yookaan Ermias Asgadoom magaalaa Los Angeles keessa kaleessa konkolaataa keessatu jiru namoota eenyummaan isaanii yeroof hin baramneen dhukaasatti dhukaafameen rasaasa ja'aan lubbuunsaa darbee jira. Gabaasa kan Daani'eel Arraagaawutu gamasii nu erge nama.
Ajjeefamuu wallisaa raappii beekamaa fi hidda dhalata Eertiraa ta'e Nipsey Hussle yookaan immoo Ermias Asgadoom ka beeksise poolisiin Los Angeles namoota ajjeecha kana raawwatan qabuuf akka hordofaa jiru beeksisee jira. Nipsey Hussle yookaan Ermias Asgadoom warree raappiitiin yeroodhaa yerootti ka qalbii sabaa himaalaa addunyaa hawataa dhufe yoo ta'u artistoota bebbeekamoo akka Drake Bing Show fi Rick Rocks faa waliin kan hojjetaa ture raapparii beekamaa ture. Umrii isaa waggaa 33 ka kaleessa ajjeesame Nipsey Hussle hawaasa tajaajiluudhaan keessumaa naannootti guddatetti hiriyoota waliin guddate kanneen jireenya gadaanaa jiraatan gargaaruudhaan beekama. Ajjeefamuu Nipsey Hussle ala namoonni kabiroon maqaan isaanii yeroo hin himamii lama rasaasaan dhaabanii ka wallaansa fayyaarra jiran ta'uu poolisiin beeksisee jira. Nipsey Hussle kabaatii dabre magaalaa Los Angeles keessatti geggeessamee ture badhaasa giraamii ka muuziqaaf kaadhimamaa akka turellee beekamee jira. Waggoota 22 kan Nipsey beeku hiriyaaf michuunsaa dhiyoo Kibroom Tasfaa Georgis Nipseyin biyyasaaf aadaasaa ka jaallatu ogeessa muuziqaa dinqii ture jechuun ibsa.
ለመጨረሻ ጊዜ ሁለት ጦር ሶስት ወር ያረጋል አንድ ላይ ሚኒያፖሊስ
የሮ ዱማቲ ገረባቲ ለማባቲ ሰዲታ መጋላ ሚኒያፖሊስ ከሰጥ ወጂን ቱሪ ወጂን ተኘ ባያ ሰውነ ቱሪ አማካ ሃራቲ ቢየሳ ደቄ ቢየሳ ላሉ አከፈዱነት ዱበቴ አማንዱ ረቄ ቱሪ አማገሩ ነገኝ ኢትዮጵያ ከሰጥ ኤርትራ ከሰጥ ቡየት ባዬ ዋን ገመዴፍ አመስ ደቤ ደሜ በየሳላሉ አባዬ አከፈዲ ቀቡ ነጥሜ ቱሬ ጀረ ክብሮ ንስሲ አሰል አዋሰ ሳገርጋሩ ማንንም በርኖ ታፋ ኢጃሬ ገርጋር ተከኑ አከፈዲ ቀቡ ዱበታ ቱሬ ጀቹዳን ክሪያንሳኩን ሂሜጅራ